Urahumura kumenye bwana Tumaka Mirindi.
Niko uriho uridegenja.
Ndiho rwose ndidegenja maze ngirego amezi agiye kuba nyarane nsohotse muri gereza ndetse mbasha no gusohoka mu gihugu. Ubu rwose urumva ko ndetse ndiho ndavuga ndikumenye ndimo ndidegenja nshima Imana cyane nzamura amaboko hejuru.
Ariko rero ubwo bwo waratorotse urashakishwa.
Kereka utazi uko niwe wakirwa nshakisha. Ibyo gutoroka byo njyewe nta cyaha na kimwe cyera cyangwa cyirabura nishinga, kuko nababashije gukurikirana urubanza rwanjye ndetse batabogamye babasha kumva ko ibintu naziraga nanjye nkomeje kwicara muri gereza mu gihe cyose gifite umwuka byaba nanjye byaba ari ukwifunga, kuko nta cyaha na kimwe nakoze njyewe numva cyankatira imyaka zine nakatiwe.
Wari wakatiwe 25
imyaka 25 hejuru y'ibintu biremekanyije. Ndetse njyewe nkubwira ukuri icyo twazirwe na mugenzi wanjye, hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri radiyo yacu Kizito na Gerard Niyomugabo, banyuze ibindi biganiro kuri televiziyo. Mfite umwanya wenda nakubwira zimwe mu ngingo zikomakomeye bagiye bavugaho. Noneho Kizito akubitseho n'iriya ndirimbo bibazi birasanga, noneho bibazi ibyaye nko gukora ubwonko.
Indirimbo uvuga n'iriya ivuga
igisobanuro cy'urupfu, hari hashize n'iminsi mike cyane mu kiganiro aho bavuze ku bijyanye n'icyunamo, uburyo ki abantu bakwiye kunama n'uburyo ki bafataho Jenoside. Ibyo ngibyo nibyo bintu cyane byazambije ibintu, noneho bashaka uburyo ki bazikonekitinga cyangwa se babifatanya ngo twavuganye ngo n'abantu bo muri RNC. Ubwo abakaraba nta bimenyetso byanjye nta bintu by'ukuri bo ntanze kubindeba, narabajije se igihe ikintu nakoze ni ikihe, ikimenyetso ni ikihe, na n'ubu buriya bushinjacyaha wubajije nta kimenyetso na kimwe bafite. Usibye kuba wagurana na hariya uburanira mu Rwanda, ariko njyewe ndamutse mfite ngo nzi neza ngo hari umucamanza na mucamanza, ni ukuri ko ahubwo bandindikiza cy'ababaro amafaranga ntakikorera. Ubu rero kumfa tukanshyira muri gereza imyaka 25 nkakuma kwicara, kuko ndabonaga no mu bujure ntacyo gishobora guhinduraho. Ubwo rero nabashije gukora iyo bwabaga mbasha kubaca muri nkumye, yaba ari gereza, yaba ari abacungagereza ndetse n'abacunga igihugu cyose bose nagaciyeho.
Ubu ngubu rero aho uri ufite ibyangombwa?
Igihugu ndimo nasa ubuhungiro nk'abandi bose barabumpaye bampereza ibyangombwa n'abandi bantu b'impunzi baba bafite abo aribo bose. Ubu rero rwose ndagenda byidegenda, icyangombwa nkifiteho ari uko mu Rwanda byavuga ngo kiri ku ikofi, ubwo nanjye kiri ku ikofi.
Nta muhanga Kasiyani, ndagushimiye.
Murakoze cyane rwose Bwana Tumaka Kamirindi.